sera dɔrɔn ka kunda farafinna bamakɔ AF mande ye sebaaya sɔrɔ liberiya determinist biologi kan kalankolo celu saba AF mande kanu na a sera dɔrɔn ta ɲɔgɔnda tana kunun tɛnɛ uti kalo ye tile wolonfila san ba fɛ ɲɔgɔn saba liberiya jamana kan o liberiya min ni eliminatoire de la ligue africaine féminine des clubs champions ba fɛ ɲɔgɔn saba bɛ sen na a bɛ kuncɛ kari nata uti kalo ye tile tan ni saba san ba fɛ ɲɔgɔn saba a ɲɛbila ɲɔgɔnda ninnu bɛɛ farafinna muso sera dɔrɔn ta kulɔbu de kofɔ a ɲɔgɔndaw bɛ don ligue ɲɛbila ɲɔgɔndaw hukumu kɔnɔ n'an ko eliminatoire o ɲɔgɔndanba n'o ye ligue ye o bena ta tan côte d'ivoirekaw fɛ ɲina san ba fɛ ɲɔgɔn saba yi na AS manden ka boko filana bɛ tan sini araba uti kalo ni tile kɔnɔntɔn san ba fɛ ɲɔgɔn saba AS manden ni sierra leone mɔnwembo de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan AS manden muso siran dɔrɔntɔnɔ ka boko sabana bɛ tan dakar sacré cœur ɲɛkɔrɔ AS manden ka sebaaya sɔrɔli boko fɔlɔ yi na o b'a yira kɔ nakun ma fale o nakun ka se sɔrɔ liberiya kɛnɛ kan ka niyɔrɔ ta côte d'ivoire kɛnɛ kan ligue la AS manden ka kulu yi kɔnɔ dakar sacré cœur fana ye se sɔrɔ a ka boko fɔlɔ la sierra leone mɔnwembo kan celu kelen kalankolo sacré cœur kanu na ɲɔgɔnda ninnu mana kuncɛ kulɔbini ka kuru mana caya o de bɛ zone ifoa a jɔyɔrɔ fa ligue kɛnɛ kan côte d'ivoirekaw fɛ yen muso kulɔbu naani don minnu bɛ ifoa a kɛnɛ kan liberiya jamana kan a kulɔbu dantigɛlen filɛ AS mande bamakɔ determine girls liberiya jatigi sacré cœur dakar ani sierra leone mɔnwembo voa bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka tarawele kala tɛndo. Thank you.